Igbo bụ Igbo, mma mma nụ. N'ụbọchị nke taa na Igbo Proverbs, Idioms and Phrases, anyị ga-ekwu maka ichebe ihe gbasara gị, karịsịa ebe ezinụlọ gị dị. Ọ dị mma ka ichebe ha n'uju ma kwalite mgbaghara mgbe ha mejọrọ gị. Nke a bụ maka na ọ bụrụ na ị weta ndị ara gị ka e gbuo ha, mgbe oge ara ruru, ị gaghị enwe onye ara ọbụla fọdụrụ ichebe gị n'aka ndị ara wetara gị ara ha. Mmụnwa bụ Blossom Ozurumba na-anabata gị dịka oge niile. Ngwa were ilu nke ụbọchị taa. E gbuo dike na ọgụ ụlọ, ụbọchị ọgụ ezi bịara, achọwa dike. N'ịkọwa ya n'okwu bekee, nke a pụtara: If you kill a warrior during skirmishes at home, you will remember the warrior when war and fighting comes. Ngwa were otu ọmụmaatụ ọdịdị ya n'asụsụ bekee: Blood is thicker than water. Cheta na ọ bụ ndị otu Igbo Wikimedians User Group wetara unu ya bụ Igbo Proverbs, Idioms and Phrases. Biko gaa na www.wikimediaigbo.org ka ịkpọtụrụ ha ma kelee ha maka nkwado ha. Maka ihe ndị ọzọ gbasara usoro nke Igbo Proverbs, Idioms and Phrases, biko gaa na www.igbopip.com ka ị mara ha na uju. Ndeewo ndị ọma pụrụ iche.